más llego socón. Rooftop BNT, baby. Switch.
It's the kids, baby.
Okay, so ahead of my time, kumbela mia yeah. Naweza kauna kesho na shingo kama ya twiga. Na iza sira zote ni bada ya shida. Shida tumefanya paka tongezeke speed up. Peku, peku, paka kwenye miba. Cause nothing come easy, my nigga, better believe it. Na mshukuru Mungu kwa macho, ndo kitu mpacho. Naweza ni kauna vitu ambavyo they can't see that. Watu wana hate paka basi. Na mtoto mkali yuko sexy afu nasty. Nataka beef hapa tuzi mishkaki. Tambala kubwa leo tuko hapa ze wakala. Wanapatwa na wenge BCBG. Mistari yangu mitamu mitpc. Maswali ya mtu cheni TBT. Throwback karapi ngwe rada EMC.
Natakutana mkubwa. Tupo hapa leo. Kufikoti na vinjunga. Tupo hapa leo. Utakuta bango kubwa. Tupo hapa leo. Kuna mobu ya wachumba. Tupo hapa leo. Kabla sijavanisha pendeza, I'm the most valuable na wana umependekeza. Nikisini chumu biashara sijalegeza. Sina tamu koko vipi njunge tinteza. Sometime nikashkopa japo ni dona bamia. Sisa ulipotoka nimekuzwa na bagia. Majengo sokona ni machizo na minia. Sintobadilika kwa shilingi ya marupia hey. Masha ni mzunguko so sisite kula bra. Sumbuka sumbuko usi sumbuke kichara Eti nimeacha familia kisa maisha superstar hey. Wanapatwa na wenge BCBG. Misari yangu mitamu mitpc. Fallback niko na langa na jichoma CBE. Free money free Roma yo ni story ya TBT.
Atakuta nangu kubwa. Tupo hapa leo.
Kubikoti na vinjunga.
Tupo hapa leo.
Utakuta bango kubwa.
Tupo hapa leo.
Kuna mobu ya wachumba.
Tupo hapa leo.